kugeza ubu ni igisasu cyaturutse hariya mu murenge wa Nyabihu muri Gikiro nk'uko bari twari babwiye igiterwa ko kiri mu bwoko bwa grenade ibyo nabyo iperereza ririmo gukorwa rirara kubyerekana kugeza ubu rero hakomeretse umwana ajya kwa muganga hanyuma ni COVID-19 ibindi iperereza rirakorwa rizerekana ko rimeze
byabaye nyuma gato yuko habaho umuhango wo gutangiza icyunamo mu maperereza y'ibanze hari ikintu mwabonye bisanye isano n'igihe cyo kwibuka
ntawabihamya ko bifitanye isano kubera ko iperereza rirakorwa ariko no kubanza kureba ko icyo gisasu icyo ari cyo kumenya uko byari bimeze iperereza byose niyo rizabyerekana ariko nta gihamya yuko byaba bijyanye n'ibimenyetso n'uburyo kwibuka jenoside yakorewe
hanyuma byatewe hari ku gisasu cyatewe ku manywa y'ihangu
masaha 8 na saa yine hashira saa 9 nibwo cyaturitse
yego nabwo hari ku manywa ku buryo abantu babikoze ntarengero ryabo kugeza aka kanya
ntarengero ibyo byose bizagaragaza n'iperereza ariko icyo twakwemeza nicyo gisasu cyaturikiye hariya ntakindi twategereje iperereza rizagaragaza